It is in the best interest, I dare submit, without fear of contradiction, that the elite in the conceptual West does not want Africa to die, despite their assertion to the contrary. And you see it in every country, because conflict is a major issue.
Speed to the less me. Wero la umpawi watu ndinu nomwe Mudati tenga ukapolo kuka nafe komwe Kusia ana ndia mai ya okuno wakulila Pamuzi popa ndampongo ndipomwe ya kulila Mudaga wa malile pantaka yatu Mosa lingalila kae za mitundu yatu Lelo tikungo pana mudati kawanisa Demabwe laso mutsina lozati anjanitsa Aboza inu kondo za tundi ndachi wanu Kumati bela goli depo mweti kumenyana Zomwe mumafuna tizingo kupemani Deti siku opani kuma kupembezani Butika kamisa makaribe wonyasa Kumati apo bita nizola nuchikasa Tima wotsi konda chiti majankasa Olo mutika kamise here is the answer Tandana, kusintanitsa umuntu ndi nsima Mfuseni jineo uo ndi wati wa mungima Mfuseni chiwamba tose takana matach Olo muti wopyeze tilibe manta Mwane nepa poti jela masuku pa mutu Kumai mapachulu kuyankula zankutu Kumati ndife haulesi wopanda nzelu No wanda chilembo ya nachita nalo nselu Kalikyo lanu loi palankaza tangata Anaku ukilani nangakanata Use mutendele nzimu wake ndi wa aida Inusto ndi ankaza chimozi mozi ya mkaida Tasanka kuyanjana simungati kwese Fantaka ya tutili mapo simungati letse Dipo Ufulu watu sitinga ubese Sitiro la sokuti mwazi watu muukete
Tati mifa nkwangwa pa mwala 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 Africa became the hunting ground for the European colonizers, and we were the spot. Our ancestors built the United States of America. Our ancestors built Europe. And when slavery had lost its shine and sheen, the Europeans abolished it. But they replaced it with yet another pernicious enterprise, the colonization of Africa. And we were colonized. This time round, they did not take us away. They came here and they controlled us and they told us, not in so many words, that we were children of a lesser God. But Africa was colonized except Ethiopia, which they tried to take in 1938 and exiled Professor Dr. Haile Selassie. And unfortunately, they were defeated, as you remember, in the Battle of Aden. Africa can defeat European tribes.
Exclusive from MalawiChoose.com, another one.